More music at spacegospel.com.
Mountain palace, I will shout your name all. Jesus Christ, I will stick with you all. Wherever you go, I will follow you all. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, oh, bye bye. wewe pwani unanichaha sana, nikiwa na wewe nasikia kutasika. Wewe pwani unanitosha mimi, nikiwa na wewe nasikia kutosheka. Wewe pwani unanipamba sana, nikiwa na wewe nasikia kufamika. Wewe pwani unanichaha sana, nikiwa na wewe nasikia kutasika. Wewe pwani unanitosha mimi, nikiwa na wewe nasikia kutosheka. Wewe pwani, wewe pwani, wewe pwani nakwambia.
More music at spacegospel.com.